westhitmusic.com. Raindrops music.
Basweli bakuseha zazini zazi Bali au na mwana kanti kingi Baba nyezi bakuseha Bali wena au nyari Oh yeah Baba cha uve inge bona Abazimi mohufita
Kuba president kaofela Sive helikote ningana abaku seha Veleka katata seveza iskeli sheha Wupilo volu pilavo au namba sela Vali kutuka malonda ule kisa malasha uto kwile neva honda Naziva unananga kulikambe unanimota Lika mavu pilovo haofane likakonda Hava wezi fafasiki nako ya kuyema Sala sala ze ukona nekeza kubeta Wupilovo butata kwena vupanga beta Zepa lile kuwa malapela kumulena Weza hande
Ni wata uziwe weza hande
Weza hande
Weza hande wenatia
Music.com.
Killing the beat.
Bye.